moving.
Realness, realness.
Na kwanza kusoto
kesho peke yangu nikilalama akanacha peke yangu furanga
basi fumba macho hata wakija na magari siwaone usiwe kama nitokako uniuguze na vidonda mimi nipone
nilikesha peke yangu nikilalama akanacha peke yangu furanga. Oh baby, mi wako tu na wendo wangu malovilo. Menua mikono juu kwako baby.
Kwa wengine fumba macho, amacho.
Fumba macho,
oh yeah.
Kami nita fumba macho,
one and only baby.
Fumba macho,
kwa wengine fumba macho,
amacho.
Fumba macho,
oh yeah.
Kami nita fumba macho.
Fumba macho. The Mix Killer.
Benga ZNT
moving.
Till that's
Sosa Sio
Nick Baba once again.
Muchicha Sio.